Deuteronomy 5 verse 1. UMose wayesabiza wonke u-Israyeli wathi kuye, Yizwa Israyeli izimiso, nizahlulele ngizikhuluma ezindlebeni zakho namuhla ukuba uzifunde, uqaphele ukuzenza. Verse 2. UJehova uNkulunkulu wethu wenza isivumelwano nathi eHorebe. Verse 3. UJehova kasenzanga lesivumelwano nawobaba, wasenza nathi. Yebo, thina esikhona lapha sonke namuhla siphilile. Verse 4. UJehova wakhuluma kunina ubuso nobuso entabeni ephakathi komlilo. Verse 5. Mina ngema phakathi kukaJehova nani ngaleso sikhathi, ukunazisa izwi likaJehova ngoba nesaba ngenxa yomlilo enakhuphukela entabeni, wathi. Verse 6. NginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yokugqila. Verse 7. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Verse 8. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo zomfanekiso okusezulwini phezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba. Verse 9. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngoba mina Jehova uNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu onomawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana, kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Verse 10. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo, bagcine imiyalelo yami. Verse 11. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayikumyeka oliphatha ngeze igama lakhe. Verse 12. Gcina usuku lwesabatha olungcwelise njengalokho uJehova uNkulunkulu wakho ekuyalile. Verse 13. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza, uwenze wonke umsebenzi wakho. Verse 14. Kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho, ayukusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nenkabi yakho, nembongolo yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi wakho phakathi kwamasango akho, ukuba inceku yakho nencekukazi yakho ziphumule njengawe. Verse 15. Wokhumbula ukuthi wawuyinceku ezweni laseGibhithe, nokuthi uJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha khona ngesandla esinamandla nangengalo eluliweyo, ngalokho uJehova uNkulunkulu wakho wakuyala ukugcina usuku lwesabatha. Verse 16. Yazisa uyihlo nonyoko, njengalokho uJehova uNkulunkulu wakho wakuyala, ukuze izinsuku zakho zibe zinde, kube kuhle kuwezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Verse 17. Ungabulali. Verse 18. Ungaphingi. Verse 19. Ungebi. Verse 20. Ungafakazi amanga omakhelwane wakho. Verse 21. Ungafisi umfazi omakhelwane wakho. Ungafisi indlu omakhelwane wakho, nensimu yakhe, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye okomakhelwane wakho. Verse 22. Lawo mazwi uJehova wawakhuluma kuyo yonke inhlangano yenu entabeni, evela phakathi komlilo nefu, nesigayigayi ngezwi elikhulu, akathasiselanga lutho. Wawaloba izibhebheni ezimbili zamatshe, wanginika zona. Verse 23. Kwathi lapho nilizwa izwi elivela phakathi kobumnyama, intaba ivutha umlilo nasondela kimi, zonke izinhloko zenu zezizwe zenu namalunga enu. Verse 24. Nathi, bheka uJehova uNkulunkulu wethu usibonisile inkazimulo yakhe nobukhulu bakhe. Salizwa izwi lakhe livela phakathi komlilo. Sibonile namuhla ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu adlule aphile. Verse 25. Ngalokho siyakufelani na, ngokuba lo mlilo omkhulu uyawusiqeda. Uma silizwa futhi izwi kaJehova uNkulunkulu wethu, siyakufa. Verse 26. Ngoba ngubani enyameni yonke ozwile njengathi izwi likaNkulunkulu ophilayo livela phakathi komlilo waphila na? Verse 27. sondela wena uzwe konke uJehova uNkulunkulu wethu ayakukukhuluma, usitshele konke uJehova uNkulunkulu wethu ayakukhuluma kuwe, sikuzwe sikwenze. Verse 28, uJehova wawezwa amazwi enu ekukhulumeni kwenu kimi. uJehova wayesethi kimi, ngiwezwile amazwi alaba bantu abawakhulume kuwe basho kahle konke abakukhulumile. Verse 29, sengathi ungaba khona kubo inhliziyo enjalo ukuba bangesabe, bagcine njalo yonke imiyalelo yami, kube kuhle kubo nakubantwana babo kuze kube phakade. Verse 30, hamba usho kubo ukuthi buyelani ematendeni enu. Verse 31, kepha wena ima lapha ngakimi, ngikhulume kuwe yonke imiyalo nezimiso nezahlulelo yokubafundisa khona ukuba bakwenze ezweni engibanika lona ukuba balihle. Verse 32, niyakuqaphela ukwenza njengalokho uJehova uNkulunkulu wenu eniyalile, ningaphenduki ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo. Verse 33, niyakuhamba njalo endleleni uJehova uNkulunkulu wenu aniyale ngayo ukuze niphile, kube kuhle kini, nandise izinsuku zenu ezweni eniyakulidla.